je buri rukundo ngukunda sheri reka mbaze rukubwire neza buriya urukundo ngukunda narwize primaire secondaire oya babiri babaye bagira ngo baturugoye bano
buriya nta nundi mukobwa nagira gutya ngo ndebe
allo
sheri bite ni bite ariko wabayize
se uwo muntu muri kuvugana sana hano
uyu ni umukiriya
nitana sheri
no aha none se ntubize abakiriya bakeneye ikintu cyitwa keye
The content, iba umva nkubesha ngaho soma Yesaya. Haranditse ngo usagukunda mukundane yo. Ibyahanga ho bigaragaze, igihumbo na mama futi, wabuze iki kunungi noki why why.
Yuko wanda yawe ishaje, waje hano gutemarine, rega wajombye miswime yanje. Wabichi wenkande sheri umbwira ngo ndikeza kumburi kumwe niyinshinzi reka nkwereke ko mayote bebe
oh yeah ukomeje kunja graza nawe reka kumuka babase ngarize oh yeah
urakoze kunkotoza Sibyo wivugisha nwitinda yawe wowe
Fantagazebe Kabajuru sana kunyamuna Nanumubie wangu niho yange wangu maso Mbukusase kuwambere Ubundi nije wakamuranye Wache mafuni kani mbukwase mugabanyeso
Choko zuyu mugabo ni wobo Mochanye Ajirani soni aha ngo tugabanye so sokoje uyu mugabo ni bobo mochanye ajirani soni aha ngo tugabanye so
ine chakula
maze kunyumvare kambarabure uri mwese nta numwe nakoye biti bibuno bikomeye nari narahumye kandi mboga undi tore ndini karateruye Kende nago njiba chene ye Keti usa neza Oh yeah Ukomeje punja grasa Nawereka kumuka Baba se ngari se Oh yeah
Urakoze kungotoza Usibyo wivugisha Nwitinda yawe
Fantagazebe
Ni bobo mochanye najirani soni aha ngo tugabanye so sokoje uyu mugabo ni bobo mochanye najirani soni aha ngo tugabanye so
tabuze muto kinama koma abijumba
ribwa mu bamusengera mu buri atangwa kubita bakabasha imana bira ubwo yarabikira